Shujaz, mic check.
Wadau, bado COVID hiko area na tunafaa kukeep safe. Sikiza vile kulienda kwa mic yetu.
Winnie from Eldoret. Ishu yangu gava inafaa ifanye ni unaona hii stuff za kushika pesa. At first we were told that COVID wa inasambazwa through when you handle some other things like maybe mkishikana pesa. So wenda like maybe I'm suffering from COVID na niko na hiyo pesa naenda kubuy something kwa mahali fulani. Unaona ina encourage hiyo issue ya kuongeza. So I would like to advise ama kuambia gava inge come up na way like wachukue hii maneno ya kulipa na mpesa all those stuff so that it reduce the tendencies za kushika hiyo ugonjwa.
Tune in kwa mic yetu kila Monday na Wednesday. Usahau kulike na comment your story. Hashtag LindaFam.
Hii ni Shujaz.